fantastic music at bongo.com.
Exclusive from afrofi.com.
I've been searching for Chikondi, Kondi. Ni phone a real love, ni phone a true love, ni phone a brother love, ni phone a sister love. All I needed ni kupeza ane konda mweni needing all analysis. Wakufuna kama uli naza mbili wakonda mkwacha chila bazawo. It's okay, gambo ho. I'm sick and tired of this pain and stress. My blessings ni amono ya napaka ni my curse. Am I blessed or cursed? I can't decide to get this question right. I gotta swallow my pride. Chikondi nenze funa, I think ina chipeza. Hello Charles Owona, Osachi Chaboza. The deeper I think, my thoughts shallow. Wisdom ili plenty bauki monga ni mabalo. Girls wanna holla holla, my exes like me see you tomorrow. Hope for today, Osachi Mai.
Kalenezo sakila chikondi koma. Sini na chipeze, nina yesazo siyana njila koma. Sivina sevenze, nina nifuna chabe kupeza. Ondi konda mwamene nilili koma napunzira chivuta kupeza. Vameno funa pano paziko ngati chuma uli. Kalenezo sakila chikondi koma. Sini na chipeze, nina yesazo siyana njila koma. Sivina sevenze, nina nifuna chabe kupeza. Oni konda mwamene nilili koma, nina punzila chibuta kupeza. Vamenofuna pano paziko ngati chuma uli koma. Pano paziko mavutu lufiengo, vanyanya chabe ngati chuma ulibe. Ni chimozi mozi ndi wensanya ngati chuma ulibe. Bazako bonse weba mataluka olo bafana ule musiba mabasa bushonga kwani sechikondi cha masiku yanocho chitogula. Awe mavuto mwanji ya masausa koma ngati mtima ulibe we umoyo umalimba. Aya mavuto tpita mocha beni njila na ise chizaka wama chizaka lila chizaka diva zambo mvela bwino na ise tika beule lonomba wakese wale chitotu chawa. Ameno mafupa ikona kula chensa wamselela kwa kaba bate mwafia wanonka. Bekuzembele kola wama chushomo wapita usaleke wakudiele iwe waka kusie pama bwe. Atilelo wakukonda koma zikasila wonse wakabala. Kalenezo sakila chikondi koma. Sini na chipeze, nina yesazo siyana njila koma. Sivina sevenze, nina nifuna chabe kupeza. Oni konda mwamene nilili koma, nina punzira chibuta kupeza. Vamenofuna pano paziko ngati chuma ulibe. Kalenezo sakila chikondi koma. Sini na chipeze, nina yesazo siyana njila koma. Sivina sevenze, nina nifuna chabe kupeza. Oni konda mwamene nilili koma, nina punzira chibuta kupeza. Vamenofuna pano paziko ngati chuma ulibe.
Get a flight studios international.